kena pleasure ba re ke pleasure ka molaga ga bo ba re wa ikela ha re wa ikela ka bana batho ba ema ema ka ma vota ba ya ka molaka mo ba vina bo mani lina ka mo ka le moeng wa rena shilo tansa o feta na kwa rena ya hore rotle ja ditaba tsa mathoma thomo ke ole ba Bradwin Thobela ke re tshelwa gapele di ditaba ke tshele bo sella mo Thobela FM taba kgolo ire ditsebi ja go tueng ja thuto ya mathematics le dialoga tsa thuto ya mathematics le pabello ya tlhago di thomile di phatisho jo di ka nna go tsa thusa go lwantsha go tsongwa ga ditshukudu ka ntle ga molao ka Afrika Borwa sehlopha seo sa investing ya Vets se ikemišitse go tlhama mokgwa wa mathematics wa go ita tharollo o bothata bjo ditshukudu tsa go feta makgolo tshela masome tshela di bolailweng ngwageng wa go feta ra ikonomi wa pabello ya tlhago Michael Rolfes o re ba tla tlhama merero e meswa ya go thusa go šireletša mehuta yoo e ba go kotsing ya go hwelela.
There is a very heated debate about which is the best way to go about this, but no one has actually sat down and looked at the numbers and actually worked out using mathematical models how would the production work, what would be the impact on the market, what would be the feedback to producers, and what would likely be the ultimate impact on rhino populations.
Mapodisa a Limpopo a golegile batho ba bane ba ba kgonelwago ka go ba batsomi ba ditshuku dipolaseng ya Waterport ka ntle ga Thonyando Molelo Mapane Otto o re mongwe wa bona ke mošomi polaseng yeo o re ga go tshukudu yeo e bolailego fela go thuntšha go bile gona.
One of the suspects was arrested when he left the farm to come back to the vehicle to fetch some more ammunition. Further investigations then revealed that there are more suspects on the farm. Some of the local farmers assisted the police with air transport, and two more suspects were arrested while they were trying to flee. The fourth suspect was arrested late last night where he was hiding in his room on the farm, and they are due to appear in the periodical court in Waterberg on Wednesday.
ANC ganne kgopelo ya moetapele wa parliament wa DA Lentiwe Mazibuko go president Jacob Zuma ya go metša mantšu a gagwe a gore dikgwebo tšeo di tshegago ANC di tla golega. Moledi wa ANC Jackson Tembu o re Mazibuko ga a tsebe selo ka setso sa batho baso gomme ga a kwešiše ga a bolela molatlanong wa dijo wa ANC ka Durban ka labotlhano Zuma o boditse borakgwebo gore bao ba thekgago ANC ba tla bona